yose iyo mubonye mu mutwe n'umubiri biraterera mukobwa nakunze nkamukundira ibyanje byose iyo mubonye mu mutwe n'umubiri biraterera baby baby boom ndagusaba ugaruke my baby boom ari wowe nzi gusa my baby boo garukira tubane sinzigera nkureka cyangwa se nka ngutoneke hey baby wakoze he kari wowe gusa umubiri ubasa wakoze he kari wowe gusa umutima ubasa wakoze he kari wowe gusa umubiri ubasa wakoze he Bikabatera kujibita bahasa Nibita bahasa Ni wowe babona maboko bagahanika Hey Bagahanika Kendo kufata hushaka Kuwera ni wowe shaka Hey Gusa ugaruke Hey My baby boom Kari wowe nzi gusa Hey My baby boom Ngarukira Tubane Sinzigera nkureka cyangwa se ngo ngutoneke Hey baby wakoze he kari wowe gusa umubiri ubasa wakoze he kari wowe gusa umutima ubasa wakoze he kari wowe gusa umubiri ubasa wakoze he